eyafuna obufumbo bw'essanyu nga yesimye laba bano nga n'amatama gonaabwe gaba bunyamaziga okwagala omuntu n'ozuula teyaliwo nga kitawanya ebiseera n'obalabala ebingi ebigenzo bwerere sente n'ozikubamu ennyingi ezitokomuse kale singa nga tonnamufuna osooka n'opimapima oti bwe zibe nkyakya n'otwala ky'otutte ng'okimanyi bamu bwe balaba figa nabukira omuyayu mudumba yagwa ku musambwa sibimanyi tobimbuuza kati amatu gakunkumule atanaba kuwaseeno leka kwewalajja
nze ndaba sibiriyoneri ogoba kyekyo kyotomanyi oluusi kyonozolaba dodo kumbe munyango eyebbaluwa gyosomedde mu bbaasa ojja kukyejjusa nkeera sooka wetegereza omuntu nga tonaba kubaluka sooka wetegereza omuntu nga tonaba
ebyo byosanga abaana bana mu bakazi bana oba abaana bataano mu basajja mukaaga sivumirira njagala ofune bulungi mungu bwe yagereka atyo abamu ne babuyita nabwenzi nazoluusi kyava mu nsobi zasooka kituufu ebyokulegesa tebinyuma mu maka naye atonokola ki nga gwolina tomwetaaga teyalina kubawuwo okyanoonya yadde wasooka nopapapapa teyalina kubawuwo akyanoonya naawe okyanoonya
kyekyo kyotomanyi oluusi kyonozolaba dodo kumbe munyango eyebbaluwa gyosomedde mu bbaasa ojja kukyejjusa nkeera sooka wetegereza omuntu nga tonaba kubaluka sooka wetegereza omuntu nga tonaba
mundongo
chopapa olokola bwekyagala
namufuma namutwale kayi
chopapa olokola bwekyagala
wayitawo bbiri nga lwe lubuto wulira
olokola bwekyagala
emyezi ng'esatu nga yembaga
chopapa olokola bwekyagala
kyokka sitaani alina efujjo mamayi
chopapa olokola bwekyagala
ekyapa n'ennyumba tadde mu mannya ge
olokola bwekyagala
kyana kiwala nga kyeyiya
topapa olokola bwekyagala
sajja lya beene likaba
topapa olokola bwekyagala
topapa 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 topapa
topapa olokola bwekyagala
topapa 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 topapa
topapa
mboka
olokola bwekyagala
mama topapa 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 topapa
topapa olokola bwekyagala
Mpola mpola bwe byagala, mpola mpola bwe byagala.